kubyaliwo mukwano gwe yatulaga mungi tufuba kuba mikwano gye bino bye tulaba bye tutunulira bye tutwala ng'ebikulu ayita mpola mu ddoboozi kakkamu kijangu luka ebinajja ebyo byatunulira nga byebisinga byogerageranya ku katonda zukuka labuka obudde buyita bino bye tulaba bye tutunulira bye tutwala ng'ebikulu ayita mpola mu ddoboozi kakkamu kijangu luka ebinajja ebyo byatunulira nga byebisinga byogerageranya ku katonda zukuka labuka obudde buyita bino bye tukoze byo bingi ebitasaana ebye byesisiwaza netuswala mulina twerabira mukama yatugula tuli babe tusaana twemenye ekyo kimanye byona bye tukola tubikyuse ebiriwo n'ebye biddawo teryamanyi gye binaggwera bino bye tulaba bye tutunulira bye tutwala ng'ebikulu ayita mpola mu ddoboozi kakkamu kijangu luka ebinajja ebyo byatunulira nga byebisinga byogerageranya ku katonda zukuka labuka obudde buyita sabaguma kw'ebyo ebiriwo ebyo byaliwo luli byatusookawo era bye byatulugunya bali abaliwo luli ndala n'ebinakuwaza emitima gyabwe laba okwagala okwana bwe kusaasira ekisa ekingi kyeyabalaga kyekisa naffe kye tulina okuba abalamu nate bino bye tulaba bye tutunulira bye tutwala ng'ebikulu ayita mpola mu ddoboozi kakkamu kijangu luka ebinajja ebyo byatunulira nga byebisinga byogerageranya ku katonda zukuka labuka obudde buyita bino bye tulaba bye tutunulira bye tutwala